yande joni tan min ta chapan tat studio kalangu habaruji fulfulde kor jam woni e modon fawr joni hawrter wi'eten alternative espace citoyen fedde non jingonore sudu baba be ngadi battu goddo en galdu nyemay dundu gab batte halde do dubi chapan tat ko leddi men Niger nati fi democratie dume wada dume hani wade de yade yeso en nanan do leddo non ni fawr joddu kon non himbe joddibbe kaydu kabi sanne ton en dan to wi'ete illeela gallur no jiyade leddi Nigeria kano no herdi e département mo birni koni leydi Niger do enda himbe hewbe woni ko may ton e ko barmi wobbe do kono dogiti ngari naati e der leydi ni en nanan kambe do ko be ngadi yewtal men pinna hande studio kalangu altiner funa hala hala sariyaji hande den kalam filla sariyaji dundu dartina filla himbe latibe nangobe himbe ngatta golleji e wadde yagali wayade suka famarbe e tertude himbe golle dum won ko be jukete on nanan dum e ley kabaruji di kor jagnal le modon Soumana Amadou Diangato habaruji fulfulde elay habaruji dini ko puddirtem fu go fugi nandan kan wonno ni sene en dari alal kenyan joy lewru septembre wonno ko fawar jonto endan guinée lamido mudu gonnod e lamu alpha condé so geji leydi endan nangimo dundudo arangal sogerite no fa hande ni colonel mamadou dombia kanyum won ko ardibe dundu konna ni fawar joni subaka hande de be ngadi hawrtere e yedu fa hande wi ama ja e sey warti e der galluje den endan Aissatou Barry koko habaru jiato ndan gine nani ko halni bandimin fanta chams ko noddimo do challal
effectivement après
gonga gada jippino lamu ko wada do gine hanne de yere wadi kenga CNRD fedde sogeji jippimbe lamu de mahamadou dumbuya ardi noddi ardibe hibbe e halobe nanne leddin fu be gara hawrine subaka o der hawrine de kanko ardido o wi'i kan en gala der filla tefude nanga goddo do fewre fu amma ministry be kokkaka lawol wurtade leddi din cuudi kite du gada golle mu fodde no haniri o yi'i kade der anninore makko kenga gonnati potal himbe leydi singete der balde garoje hojo leydi jippino lamugo illa kenga himbe burtake kolli weltare mumbe der bangeje kubere kona kride
e do fi jippino lamugo ni waddi ko cedia wo dum wono fedde leede jaati an koje gonde bangi hirnaange afrique haali do fi on endam be bi hono ko waddon endan welali be fey seeda dum won jippino lamu sembe sembe ciagal mundu cedia wi to jom ko dum wardini endani be durwo do ko yaayi be jofa lami leedi nangad alpha condé e hore mudum kanyo keedi neddo fu tawado no joga e do fi on endan no nangano fadda ciagal mundu fa hande cedia wo jami ko watta ko tawe dum warta e do lawol demokrasi kanyo bata keji lamor leedi ndi endan di guinée dubi chapan tatni ko leedi men Niger nati e lawol fi ko darto demokrasi kanyo e yaadu yeso dum won ko heba wada dum won ko heba ka wada dum wonno koro hawrte do dada aljumarnde en do e der gallu nyemay dundu konda alternative espace citoyen fedde go witeni kanyo won ko wadde do ono hawrtere maman kaka tuda kanyo won goto e mabbe no fillano en dum wonno kullantareje ko be yewi e der majjum wakati mo Faisal Boubacar Bandi mi landi
wala no tefeder gadol batu joda haligu kan woni sembin dinde andal sukabe ummatore leydi meden do filla labi politique leydi meden gan handen ni da en dari demokrasi mo barke mu himbe gonno keba o durwo himbe kan waddi o joddina durwo godum sukabe ummatore wakam kan en gadigu der hitare dubi ujunere e keme jena e lasojina e sapo e kodiki dudal sukabe ummatore handen du andana dum denne komin ardini kan woni firtude ko e himbe be anda ko hida he neddo mabbe fu har ko darta filla lude holla bi leeda kum ko nafa ko watta du fa hande nafakka ka demokrasi waddi kadu to soptano himbe
demokratik
nani far joni ndere leedi tena Nigeria kan ko na himbe hewbe kanyen woni ko mayi hewbe du ko na woni ko barmi ele bolawol ko watto endani ele jeddirnde enda han to wite illeela leedi Nigeria no enda ko herre departement mo birnin konni himbe hewbe latibe no mile ka en du no habbide himbe latibe wiibe to en Nigeria ka en goni ko fawar joni doggo jaati ngari do en da Birnin kon ni gam batte duwade en biyani fawar joni kon na bande bitan Musa Arzika wala no ndiri e be o yibe en nan ko be notim
wadan nande sun kat
garbe arande bibbe amim be garbe dillidi gada be dillidi be wobbe do gari tawi himbe be kinni ibe piya ibe bara
amma mi e hore an ko mi dillida sai to kerol gon bon min dari wallahi min anda fo ko min gada nibe wi a sukabe amim goni no bonnina min ciudube non hana nondo non alla hal min min
kuma wallahi haram
abinde ko watti men do enda men peroyno be gi wo menen gondi bibbe bombe be enda kanju wadi men batti do le banniraabe am menen ikoreji am men fu men do konni
sakonni
ana asalat sun ka fado gida gem
asalatu no watti dem e garbe chami he am be uddi sire amin de fu ibe jogi malfi kebudo dadi fu alla kanni danni joomu fewre du tam e tumirimi be garbe chami he am dewtere ni de waddama min kunoto min gonda fuy e warobe no diwta himbe no dillida be minen he koy amin no be kulirta be kambe ben no minen du min kulir min kisina yonkiji amin dun ni woni ko min tefata
muna gutu ndaraa kam muma
nanni faande region mo difatondu konda on bolawale wadde ngadi hakkune himbe joddibe tawabe ton enda bendu konda remobe kany durobe no enda wombe lewre tengo kaawu boori lay fawar joni majjundu am himbe nanyon kay won ko mayi ko watta fawar jo himbe jettondu konda barmi nama der majjum dun du wadaina ni se jewama jamma aljumaar warde asse subakanoni Mani Musa Bandi min tawato en dan difa o landoniri e gorko biteddo Yura Malam Saley latir jakana fulatari ton en dan wonto wolde de wadi no fillo no woni ko yiri e majju
on gari on calminai on jamay neddo fu onon andido undudu no wodi seria on jamay lawol lildon tukabe mo der geseje amin be nanni golobi e dakiji be bonnani himbe min kala ni be be jabay e hala kan dum be lilditi suka e mabbe kade to don min chali min bi min kokkata be diyam mo be garana ko e mabbe gam be kibabe paddo bisaji mabbe to don ni rafinaral gal fuddi himbe ne jodi lasarani sai be nani malfaaji no felle do mabbe himbe kinnino dogga goto nauna wakkati on don min noddi sojeji gari koji nauna do on dillidi gemma be garti kade be nati der geseje be kinni ibe fella himbe der nayo baraabe tato be fu no sukabe
nani minisal kawjere filla ko darto yurmaneji kanye wallugol himbe tawabe tampiriji e yewgol lorko tawe tampiriji en nan gasi kanyu du wadi hono yilaru nokkoto itta gam batte himbe latibe ndiya nyaami no kuje mudu en rawane non duminade e nogay do gallu nyemey dun du konna jiatnan himbe hono ko watto galleji keme jene chapande jedde didi kanyu wonno ko fawar joni dum memi le majjuni fawar joni minister holli wiide ke be murtini nokkuje ko watto kareji ujunere kemi jedde chapande jo e nay gam batte himbe enda nja jodo ton ciagal mundu holli wiide ke ko wadano arade dum watta kasenda kam woni jomu en hokke nokkuje ya sonana kuide warta kasenda to ndiya nyanto dum enda seket ne nay minister lawa magaji le yewtande o wadani Musa Hassan do fi o enda
kareji ujunere e keme jeddi e chapande joy e nay ka en goni ko eta mujjina gada metre kareji keme didi e chapande joy e metre kareji keme didi o der bangere indirade cité des enseignants chercheurs kareji didu ni do ko yaawi himbe be endan kokkititeedi e jahabe jodo der majji tawabe takol mayo be du deni ko kama nokkuje de endan gomnati duru non ko watta ko waduno ton seno to fillito kaden gam wakka munni himbe be borondaji diyele kewtibe ko nyibana kokka nokkuje de endan chonnude non garti der nokkujam en kidde ton daade mayo denne helawol gol enda gomnati deni hokkibe nokku to daane mayo to nyibata ko fu tawabe ton enda gomnati jaban nokkuje de enda hemu en daara sigile gom mo watte der nokkuje de misali demol nokkuje de enda na marul dabaji e liki der majji na goddum fere gom wade ton enda gan hisinde himbe nyamol diyele hitane fu ko woni no wada dum mo nokkure mun jabadu fu no hokkititte hakke mum fodde no labi lamu leedi niger bi iri
niger
e balle de wonno der gallure gaya region mo do so ton wadama batu mawdo latir kanko won arno gadaado inditiraado jeddire fina tawaye aada dendi odu konnande hisamani no tawaye leydi Niger kanyu e Benin e fawar jondu konna Nigeria no fudu konnande yedu fotto ton gam batte holude fina tawaye aadaaji mabbe dum du wonno ko faane Fadal Alu Kandu ye fotto batu dan ko wadani min pirte fulfulde
leydi dandi region dosu no limte der nokkuje redu leydi Niger to dun yilo dun daro kulle tariki e fina tawa sanne amma hande ni nokkuje de enden fu no don no kalka dun du waddi kono hani dun durwo nokkuje de enden deno to de kalku hanono Aishatu Ali Sumaila Soga gado to batugu enden ni do inde minister kawjido filla fina tawa e yilaru leydi haliri
Handin hulle kewde di fina tawaji funo onno majja do Niger e den ledde duniyaru fu batu gadangu gaya no wanna renugo kulle de denne no handi batu gu hokke sembe
e merite le soutien de tous les acteurs.
Der batu jeddire ittanaane fina tawa gu dum wadi fijoji hollude himbe tawangal e fina tawa himbe dandi nani ko warbe batu gu gom bi
jeti kenyame
mi jowana nyemay garmito batu fina tawa gaya e kolli fina tawaji kewdi e dandi boro ko buri welde kam kan woni hala cianga ka neddo gon hali der batu gu dum beegini ken sorokobe do kolli aadaji mu en gam e kolli toleji mawdi e pamari gonga Allah batu gu beegini ke sanne
duro e hiroji gadama ton enden der kogol hiri irde ko bere gayde enda ga ittude yewene himbe e mikkintinde be fina tawa himbe leedi
na wantro nani fina tawa dendi noni jonka sey kalen hala pirto balli latol bal ko na wada ittondurgol gam batte alle yaade to wiete Qatar dubinaadi de no gaydi tefol coup mo duniyaru leedi Niger ciagal nyande ni kany Burkina Faso hawri dey be kebe njama ko Burkina haybe didi e bolum hande de endan Niger hawrena ne Djibouti tobete stade Moulay Abdallah Marrakech leydi Maroc don endan meena Niger wattainani biiji nay dow fawar joni Djibouti watti didi woddu Djibouti on endani fa hande hawrino nyande Algérie jetati won ko Algérie watti be ngatte fe gotel nenne meena Niger kany won ko hebi njama ko do majju yewter pindinol filla ko darto altiner fu filla sariaji non ko halte hala mudum den hande en kaltina hala wadobe hono faande ho suka watte golleji tiddi naadu gollin te yobata dum do doggu dara majju neddo fu kebaado e majjum no wani nangede kasu dubi joyade dubi sappo yomnede ko to ujunaji temder ma ko burno endan dum wonno ko fawar jondu ko nani madame goje maymuna gazibo chardo o jewtino en be en yewtini en e do fi on en kanko e Balkisa Hamidu
Noro adude suka mo wada e dubi sappo e jeetati gollal adude suka o yara hokko goddo gollina wernu demo emo gollana goddo no limte der gacce kollol suka mardi bonni adude suka watta der jeenu na garbino wadda ceede hokkane o na wattamo basol arzuku leydi bani suka on yardino de wada e dubi sappo e jeetati no laato gacce jukketeede kollol mardi bonni gam o suka no denne fotay tilsinom dun tan heti ne olimte der gollinobe chukabe hollabe mardi bonni
do leydi Niger kollol chukabe mardi bondi foti wodi
o Niger
leydi Niger ni ir kollol mardi bonni annanani yes chuudi kite kan en goni wattude goddo garbina naforo garbinol makko wattude goddo yena wadda ceede hokka dum gollinde suka der baade gollinde goddo golle de gala jobdi e gollinde goddo golle tilay tilay nangado no wada dum fu de wadda mes chuudi kite no jukkete amma no wodi laabi kollol mardi bonni go misali iri ittol boje goddo sonna e ko nanni titta de do ko wadi dum wala ka woni saru suuji cellal leydi meede kejora e bawde ko itta kujje de e bannu bi adama faade jaare leede yasin de chonnoy
tanu Niger
dum woni jukkol gol nangado no wada iri golle de jukkete
o san
ano fatol sappo law lam leedi tingango lewru desambru hitan duu jina didde sappo kaliri nangado no wada golle mardi bonni tabbintina du ko der heraare mum wonno wada dum to joomu kaso duubi joy yaade sappo uddete watte yoba ujunaaje hemre ceede sifa yaade milioji joy no wado joomu nange kaso ko fotayno deni ko laado mardi bonni on duubi mum buri duubi sappo e jeetati
e majeur
no wodi ko wadda jukkol gol enda satta e neddo na
asheni ko laado mardi bonni o wada e duubi sappo e jeetati ko kollo womo mardi bonni di kaw wernimo na no jeedaado makko na ganno kaw makko to irdum e bannum fu no wada jukkol gol satta e joomu bani duudayno wadan duubi chapan e tati
dow do non ko habaruji me fulful tili hande seni wi assalamu alaikum mbalenta jam wali jonkay burtini on nana gongu mohammed nantani dengal hausan kore kibaruji studio kalangu
Studio Kalangu.
Diva do Radio Alternative.
Lamba chapan ejena ijena topere inai FM. Zender
do Radio Gaskia. Lamba chapan ejetati ejena topere ejoy FM.
Mara ido Radio Sarawnia.
Lamba hemre edidi topere ego o FM. Kyota
do Bonfere Fuma. Lamba chapan ejena ijena FM.
Studio Kalangu.